U-Ezra 2 verse 1.
Na babantwana bezwe abakhuphuke kuthunjeni kwaba bethunjwe bayiswa eBhabheli nguNebukadnezari inkosi yaseBhabheli. Babuyele eJerusalema nakwaJuda kwaba yilona lowo emzini wakubo. Verse 2.
Bafika noZerubabele, noJeshua, noNehemiya, noSeraya, noRehelaya, noMoridekai, noBilishani, noMisipari, noBikivai, noRehumi, noBahana. Umumo wamadoda abantu bakwa-Israyeli nangu.
Verse 3. Abantwana bakaPharosi izinkulungwane ezimbili nekhulu namashumi ayisikhombisa nambili. Verse 4. Abantwana bakwaShefathiya ngamakhulu amathathu namashumi ayisikhombisa nambili. Verse 5. Abantwana bakwa-Ara ngamakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nanhlanu. Verse 6. Abantwana bakaBhahathi Mowabi babantwana bakaJeshua noJowabe izinkulungwane ezimbili namakhulu ayishagalombili neshumi nambili. Verse 7. Abantwana baka-Elamu yinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisihlanu nane. Verse 8. Abantwana bakaZathu ngamakhulu ayishagalolunye namashumi amane nanhlanu. Verse 9. Abantwana bakaZakayi ngamakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha. Verse 10. Abantwana bakabani ngamakhulu ayisithupha namashumi amane nambili. Verse 11. Abantwana bakabebayi ngamakhulu ayisithupha namashumi amabili nantathu. Verse 12. Abantwana baka-Azigadi yinkulungwane namakhulu amabili namashumi amabili nambili. Verse 13. Abantwana baka-Adonikamu ngamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha. Verse 14. Abantwana bakaBigivayi izinkulungwane ezimbili namashumi ayisihlanu nesithupha. Verse 15. Abantwana baka-Adini ngamakhulu amane namashumi ayisihlanu nane. Verse 16. Abantwana baka-Atheri kaHezekiya ngamashumi ayishagalolunye neshagalombili. Verse 17. Abantwana bakaBesayi ngamakhulu amathathu namashumi amabili nantathu. Verse 18. Abantwana bakaJora yikhulu neshumi nambili. Verse 19. Abantwana bakaHashumi ngamakhulu amabili namashumi amabili nantathu. Verse 20. Abantwana bakaGibayi ngamashumi ayishagalolunye nanhlanu. Verse 21. Abantwana baseBhethlehema yikhulu namashumi amabili nantathu. Verse 22. Amadoda aseNetofa ngamashumi ayisihlanu nesithupha. Verse 23. Amadoda aseAnathothi yikhulu namashumi amabili nesishagalombili. Verse 24. Abantwana base-Azemaveti ngamashumi amane nambili. Verse 25. Abantwana baseKiriyati Arimi naseKefira naseBeyeroti ngamakhulu ayisikhombisa namashumi amane nantathu. Verse 26. Abantwana baseRama naseGeba ngamakhulu ayisithupha namashumi amabili nanye. Verse 27. Amadoda aseMikimasi yikhulu namashumi amabili nambili. Verse 28. Amadoda aseBhetele naseAyi ngamakhulu amabili namashumi amabili nantathu. Verse 29. Abantwana baseNebo ngamashumi ayisihlanu nambili. Verse 30. Abantwana baseMagibishi yikhulu namashumi ayisihlanu nesithupha. Verse 31. Abantwana baka-Elamu omunye inkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisihlanu nane. Verse 32. Abantwana bakaHarimi ngamakhulu amathathu namashumi amabili. Verse 33. Abantwana baseLodi naseHadidi naseOno ngamakhulu ayisikhombisa namashumi amabili nanhlanu. Verse 34. Abantwana baseJericho ngamakhulu amathathu namashumi amane nanhlanu. Verse 35. Abantwana baseSenawa yizinkulungwane ezintathu namakhulu ayisithupha namashumi amathathu. Verse 36. Abapriesti abantwana bakwaJedaya bendlu kaJeshua ngamakhulu ayishagalolunye namashumi ayisikhombisa nantathu. Verse 37. Abantwana baka-Imeri yinkulungwane namashumi ayisihlanu nambili. Verse 38. abantwana baka Pashuri yenkulungwane namakhulu amabili namashumi amane nesikhombisa. Verse 39. Abantwana baka Harimi yenkulungwane yeshumi nesikhombisa. Verse 40. AmaLevi abantwana baka Jeshua noKadimiyeli babantwana baka Hodaviya ngamashumi esikhombisa nane. Verse 41. Abahlabeleli abantwana baka Asafa yikhulu namashumi amabili shakalombili. Verse 42. Abantwana babalindisango abantwana baka Shalumi nabantwana baka Atheri nabantwana baka Talimoni nabantwana baka Akubi nabantwana baka Hatita nabantwana baka Shobayi bonke beyikhulu namashumi amathathu nishakalolunye. Verse 43. AmaNethini ngabantwana kwaSiha nabantwana baka Hasufa nabantwana baka Thabawuti. Verse 44. Nabantwana baka Kerosi nabantwana baka Siyaha nabantwana baka Paduni. Verse 45. Nabantwana baka Lebana nabantwana baka Hagaba nabantwana baka Akubi. Verse 46. Nabantwana baka Hagabi nabantwana baka Shamulayi nabantwana baka Hanani. Verse 47. Nabantwana baka Gideri nabantwana baka Gahari nabantwana baka Riwaya. Verse 48. Nabantwana baka Risina nabantwana baka Nekoda nabantwana baka Gazamu. Verse 49. Nabantwana baka Uza nabantwana baka Paseya nabantwana baka Besayi. Verse 50. Nabantwana baka Asina nabantwana baka Mehuni nabantwana baka Nefisimi. Verse 51. Nabantwana baka Bikibuki nabantwana baka Hakufa nabantwana baka Harihuri. Verse 52. Nabantwana baka Basiluti nabantwana baka Mehida nabantwana baka Harisha. Verse 53. Nabantwana baka Barikosi nabantwana baka Sisera nabantwana baka Tema. Verse 54. Nabantwana baka Nesiya nabantwana baka Hatifa. Verse 55. Abantwana bezinqewu zika Solomon ngabantwana baka Sothayi nabantwana baka Hasofereti nabantwana baka Peruta. Verse 56. Nabantwana baka Tahala nabantwana baka Tarikoni nabantwana baka Gideli. Verse 57. Nabantwana baka Shefatia nabantwana baka Hatili nabantwana baka Pokereti Hasebarimi nabantwana baka Ami. Verse 58. Onke amaNethini nabantwana bezinqe zika Solomon babe ngamakhulu amathathu namashumi ayishagalolunye nambili. Verse 59. Namba bakhuphuka eTheli Mela naseTheli Harisha naseKerubi nase Adani nase Imeri kepha babengenakusho izindlu zayiso nozalo lwabo kuba babengabakwa Israyeli yini. Verse 60. Ngabantwana baka Delaya nabantwana baka Tobiya nabantwana bakwa Nekoda bengamakhulu ayisithupha namashumi ayisihlanu nambili. Verse 61. Abantwana baba priesti ngabantwana baka Habaya nabantwana baka Hakosi nabantwana baka Barizilayi owathatha umfazi madodakazini ka Barizilayi wakwa Gileyadi wabizwa ngegama lawo. Verse 62. Labo bafuna ukubhala kwabo phakathi kwababhaliweyo ngezizukulwane kepha kabafunyanwanga ngalokho bakhishwa ebupristini kwathiwa bangcolile. Verse 63. Umbusi washo kubo kuba bangadli okungcwelengcwele kuze kuvele umpristi one Urim neThumimi. Verse 64. Lonke ibandla selihlangene lalizinkulungwane engamashumi amane nambili namakhulu amathathu namashumi ayisithupha. Verse 65. Ngaphandle kwezinceku zabo nezincekwa zabo ezaziyizinkulungwane eziyisikhombisa namakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa babe nabahlabeleli besilisa nabesifazana abangamakhulu amabili. verse 66. Amahashe abo ayengamakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu nesithupha. Iminyuzi yabo yayingamakhulu amabili namashumi amane nanhlanu. Verse 67. Amakamela abo ayengamakhulu amane namashumi amathathu nanhlanu. Izimbongolo zaziyinkulungwane eziyisithupha namakhulu ayisikhombisa namashumi amabili. Verse 68. Ezinye izinhloko zawuyise ekufikeni kwazo endlini kaJehova eseJerusalema zanikelela ngenhliziyo indlu kaNkulunkulu kuba imiswe endaweni yayo. Verse 69. Zanikelela isikhwama somsebenzi njengokwamandla azo amadarike ayizinkulungwane engamashumi ayisithupha nanye egolide namamane ayizinkulungwane ezisihlanu esiva nezambatho zabapristi eziyikhulu. Verse 70. Base behlala abapriest namalevi nabanye abantu abathile nabahlabeleli nabalindisango namanethina emizini yabo bonke abakwaIsrael emizini yabo.